magic's anger on the beat.
Mapenzi keep off macho yana tongo. Aya na mwenyeo ya maridhiano. Peti ya nakata mamodo na anachongo.
Tell me who do you love?
Upendwa kwa ya iwezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze anete musilete nyondo.
Tell me who do you love?
I need some love now. Some real love now.
Na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Irianda msokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver goro ntape ya kamene. Jumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusai na royo fisi kita kikembe. Chuna kindovu badai kikate pembe. Kiuno nyongo wa kikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now. Some real love now.
Sini vya mwekwa tilori.